Bogi Junior no vechile na kumunya valitiperia stosha. Vase chanende vama ivo, sivamwe valitiperia sinye kongozi wafwe. Tareti sa kumwezi kwa mwana nevandu vo, simbure nechikura chenye mweleta tiperia chikuku. Tiberias tosha, Tiberias tosha, vijana tunasema tu.
Tiberias tosha,
Tiberias tosha, Tiberias tosha, o mama wanasema tu.
Tiberias tosha,
Shikuku tosha, Shikuku tosha, MP liku yani Shikuku tosha, UDA tosha,
UDA tosha, chama chama hasla, UDA tosha,
liku yani ward.
Tiberias tosha,
Sinoko.
Tiberias tosha,
watu wa Kongoni.
Tiberias tosha,
pia wasango.
Tiberias tosha,
watu wa Nzoia.
Tiberias tosha,
barabara zote huku zitangara. Na kazi kwa vijana, mama mboga pia kila biashara. Hey. Na hapendi kubishana. Liku yani top nasema liku yani top. Liku yoni top di beresa tasot. Liku yani top nasema liku yani top. Liku yani top di beresa tasot. Mezo nane Tarezisa, angalia
Tiberia Shikuku
atafanya
mambo makuu sana.
Yo,
mambo makuu.
Yo, tulisema kuwa kazi ni kazi. Kiongozi mkarimu moyo wake uko wazi. Kupitia kura yako mama, barabara zikajengwa, shule itajengwa, maji italetwa. Kura ya Tiberia, kura ya Tiberia. Piga kura, piga kura, pigia Tiberia.
Yo, Tiberias tosha, Tiberias tosha, vijana tunasema tu.
Tiberias tosha,
Tiberias tosha, Tiberias tosha, mama wanasema tu.
Tiberias tosha,
Shikuku tosha, Shikuku tosha, MP liku yani Shikuku tosha, UDA tosha, UDA tosha, chama chama hasla,
UDA tosha.
Tushlando liku yani usha
zoza,
huku west tunadai jo Tiberias, na mayuth tunabawa huku riko. Waganis na wasoro ni maheta, wanachama kura yako ushapata. Huku tush na masifa joni zako. All then unabawa tuwezi lenga. All then unabawa tuwezi lenga.
Boda boda wanasema
Tiberias tosha.
Kina mama wanasema
Tiberias tosha.
MP liku yani
Tiberias tosha.
Bogi Junior pia tuna
Tiberias tosha.
Hey, hey.
Tiberias tosha.
Ati
Tiberias tosha.
MP
Tiberias tosha.
Hey.